Mahaters wakisikia wanatoka na chunusi. Nimetoka fana tambaka mjusi. Niko na ujuzi uapply kwa utunzi. Wengi wanakumbuka mimi nikiwa mwanafunzi kuandika mashairi hata kaili kuwa guni. Wengi walinicheka game slow ni kibuni. Wakanitenga eti ninjaro za kihuni. Wengine nao kuniona kakunguni. Kunidharau jua fili kuwa duni. Na siku koma nilizidi tukubuni. Na jua hii mistari tatoa nyeli mstoni.
Kila siku minataka humu kwanja. Microphone minajua ni daraja. Siku moja nitataka humu kwanja. Nitataka humu kwanja. Kila siku minasaka humu kwanja. Microphone minajua ni daraja. Siku moja nitataka humu kwanja. Nitataka humu kwanja.
Sick people we are living like a star. No, let me get back in the game, bro. I'll be wasting my time making you shine. Why? Can't you see that I'm living to die? Nobody on my side but G. He the only reason that I'm making it be. Make it to be that ain't nobody that's better than me. I ain't here trying to beg any please. Give me your keys, have Alicia, holla the G. Let's see who the pedigree is. Ain't gonna eat from the flow no more, dog. Better yet, I'ma eat the hog. Call y'all people, make it simple. Tell them that I'm back with a brand new jingle. Things get big, but I'm making it stick. Giving you the real with my boy, Hoppy.
Minasaka humu kwanja. Microphone minajua ni daraja. Siku moja nitadaka humu kwanja. Nitadaka humu kwanja.
Sani meamua sita lean back. Kuki strike kuwa ready. Nita strike back. Hii beat ni kali na ndona hii attack. Ni ita ramin chief juu mistari ni mepack. Kila jana inatajo kwa step moja. Sani mengowa nanga siyazi ngoja. Ihura ukangware ni kisaka Kenya ndola. Kwa hiyo na nishuku kunipita bila hola. Napiga moyo konda manze ni mevuwa njumu. Maneno yenye sumu sijali kwangu michumu. Jaribu kuniangusha we utaniongeza nguvu. Muulize kata hii mistari itadumu.
Kila siku minataka humu kwanja. Microphone minajua ni daraja. Siku moja nitataka humu kwanja. Nitataka humu kwanja. Kila siku minataka humu kwanja. Microphone minajua ni daraja. Siku moja nitataka humu kwanja. Nitataka humu kwanja.